tumekimbwa, tumebanana, mbio mbio, asubuhi kutwa nzima shughuli, jioni tumechoka, twalala hoi, Mungu hana nafasi tena kwetu, mudhurudi mwingi sana, eti tunatafuta maisha, yote ni ubatili na upepo. Ya kwanza heka heka za maisha tumetingwa tumebanana mbio mbio asubuhi kutwa nzima shughuli jioni tumechoka twalala hoi Mungu hana nafasi tena kwetu mudhuruni mwingi sana eti tunatafuta maisha yote ni ubatili na upepo mpe Mungu nafasi ya kwanza wewe umetingwa umebanana heka heka au na muda maombi hushiriki ete wafukwa za maisha sote tumetingwa na shughuli na masumbufu ya kila siku toa nafasi Mungu atawale shughuli nyingi zisifanye kumuache Mungu wewe umetingwa umebanana heka heka hauna muda maombi hushiriki ete wafukwa za maisha zote tumetingwa na shughuli na masumbufu ya kila siku toa nafasi Mungu atawale heka heka za maisha na shughuli nyingi zisifanye kumuache Mungu. Shiriki, ete wafu kwa za maisha. Mungu ache Mungu.